us, twende safari. Clean touch, twende safari. Daddy us, kuja twende safari. Hey, mama, twende clean touch. Communication toko kuntini ya duko pama. Kuna SMS tuga mwenzangu usiko crazy. Safaricom hivi leo, hey, Safaricom hivi leo. Mimi natangaza huduma bora. Mimi natangaza huduma bora, hey, Safaricom hivi leo. Yola Safaricom huduma leo. Mimi natangaza huduma bora. Safaricom huduma bora. Huduma bora. Safaricom hivi leo. Hey, Safaricom hivi leo. Mimi natangaza huduma bora. Huduma bora. Mimi natangaza huduma bora. Huduma bora. Safaricom kono bora kwa jamii. Safaricom kono bora kwa jamii. Nyezu ushinde na jijenge famili. Kisha wale kama mimi kwenye sikiza na burudani, kwenye burudani. Safaricom hivi leo, hey, Safaricom hivi leo. Mimi natangaza huduma bora. Mimi natangaza huduma bora. Safaricom hivi leo. Yola Safaricom huduma leo. Mimi natangaza huduma bora. Safaricom Safaricom hey, kwenye mchezo wa rugby. Safaricom mchezo wa rugby. Safaricom wanariadha wote, wisema Safaricom. Wanariadha wote, tumeuona mkono wake kwenye chakula, kwenye maji,
kwenye maji,
kwenye afya. Kwenye chakula, kwenye maji, kwenye afya. Safaricom hivi leo, hey, Safaricom.